Black Market Records.
Yoyona
kwa majina ni yani
nakujua
we waka waka
waka.
Ongeza tembo mishalewa mbogi mzima pisha pewa. Ongeza tembo mishalewa mbogi mzima pisha pewa. Tumeza ebu jionyeshe tu. Thing off of my life, making memories with my crew. Lazima tuji spoil savings angu nita spend. Naka unanipenda sana, sipasi you can send. No trouble, wacha zika mtapo. You only live once, so stress weka kando twende. Ongeza tembo mishalewa mbogi mzima pisha pewa. Ongeza tembo mishalewa
la, leo hakuna kulala. Oh la la la, pati usiku na mchana. Oh la la la, salaton waka waka tupe banga. Oh la la la, we ongeza,
ongeza mkomboti.
Kwa sherehe sikosi, makelele kwa ploti. Hapa leo sitoki,
hapa ni pati, we ongeza pia. Ukilewa uzime
Tujibambe.
Ongeza tembo mishalewa mbogi mzima pia ishapewa.
Tujibambe.
Ongeza tembo mishalewa mbogi mzima pia ishapewa.